Chicken Brown.
Kusekerede nange wento wenari Nando uozo mkwano mwese mweguri Nasubira sanyu maziga genda funa Katu wenjo gere romo tima babu kumita Ujukira Suzana Wenda yaga linyonga bulichemo Yeche chota manyi Yansubiza navana Musacha watu nititenga nyavulikamo Na yate yandeka maziga Chovola ba, zelavo na jibako Mbela yo kazigo kange Nendo waza kubula mwangi nemi kwalo jange Mbaku bipi zanga njiamu Wenjo yaka soda nechiti si China pulesha Wenda baba limulavu Seka nengweli kuwange yange na jizika
Limulavu no no
Ichibi mamba nawe
Alino mkwano Limulavu
no no Masaja watu bambi
Alino mkwano
Mwira alenu mumusai Panjo gera konga bauza na vati Bege ibura nebo sigo uchai Maga na mwana sindi seka yai Owanga sana mbaga Ovuluti wate wataka kujajamia Owanga sana mbaga Chive chichi siri so wala kumegana Ndeka njoka iwo mwana Atema angeli njagala vyarina Omolo ni wange singo visera Kankuwera bubali kubasalize
Limulavu no no
Nchibi ungamba nawe
Alino mkwano Limulavu no no
Masaja watu bambi
Alino mkwano
Ono wanga li different
Ukakasha
Mwaga la li surprise
Vavamo kusoka
Ono wanga li so nice Mwaga la talina tabu
Moshi bambi tonkaka Evyo mkwano vyantama Aba chala banumia Zene nchita
Trending mixtape mix by DJ Bambino ZWAY
Hato kushata.